Yeah, we are, bro. Yeah, we are, sis. What you got to family?
Some records.
Oh, money, oh, money. Oh, money, oh, money. Oh, la, 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 la,
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
sote katweka sawa lakini ufia kilize toso sawa chako kifanya kwa mwenza koso sawa sino chuki ni zano ni asena sisi sote tuliumbwa kufano wake mola tu hali yetu hizo siasa za chuki tuziruke kimasai na hizo marapu za matusi tuzizike mbale
pendane tuisi pamoja
Haita please, I'm pissed off at the beast, Mr. Politician. Maisha yetu ni muhimu, that's it, it's a better one. Like the brains you got, like the brains you got. Kuchochea raya, buda mnachoma picha. Kato papo kwa zika, kwa zingine driver. Eti kila mtu kwa kwani Kenya ni ya. Talking of watu na viatu, maze misioni. Leaders with the sport ni shoes. Mwenzangu wanyesha love za Jeromeo na Julius. Jaluo mpikuyu, that's a story missing to him, man. One blood, one people, one tribe, that's we. Pussy kill it.
Pendane, tuishi pamoja.
Pikana kuzo sana haina maana na ukabila tumana nina kumia
Peace and love.
Peace and love.
Peace and love.
Peace and love.